dareni yotaran chaayil aya ifito qabeen kumaladin raahati dareni yotaran chaayil aya ifito qabeen kumaladin raahati
قلبي قنكر طبا
garaad xagga ayniga adaan rajo ka qabe hadman hadman kugu raysano hadmaad riyaday rumay digaaraga ayniga adaan rajo ka qabe hadman hadman kugu raysano hadman hadmaad riyaday rumay garaad xagga ayniga adaan rajo ka qabe hadman hadman kugu raysano hadmaad riyaday rumay